Ngofunenda woyokuphumula hayi kulapha emhlabeni siyophumula welisayo
thembele enkosini
wena uthembe bani wemngani thembele enkosini thembela kunamandla wemngani ngiyayisinjabulo mina ngasengajabula mina we kwase kwakuhluka umbone ngimthandayo ungawusamshiya mosumshiya ungawusamshiya mosumshiya woza ngihambe woza ngihambe nawe
woza
ngihambe woza ngihambe nawe
Wosa,
Hambe, wosa, hambe nawe.
Hai. Halalamfo, hamshengu.
Ngushothi nabaqulusi.